Music forever, the best, baby.
Hunter Nation, yo.
Umo kwenye future plan ya Superman.
Shika mkono usiondoke.
Fungua mlango vuta ndani shtuka mjani.
Sikiza somo usiondoke.
Wanajidai wao mabosi fao wakosi.
Kuto promo nisho oke.
Hata kupigia bawa na fosi mgawa manoti.
Awa kufiki shibo pote.
Unju kafakwele du for love makafeli. Achana na wazungu wapumbavu matafeli. Wanaotupigia juju wote kafu wamefeli. Umenishika suzumbuzi wa meramba reli. Unju kafakwele du for love makafeli. Achana na wazungu wapumbavu matafeli. Wanaotupigia juju wote kafu wamefeli. Umenishika suzumbuzi wa meramba reli.
Miss by inches, I wish God needed. I wish God needed. They make me miss by inches. They make me miss by inches. I wish God needed. I wish God needed. Nimeku miss by inches.
Smart kima bath, smart kwenye brain. Pale kati kuna nazi uzipat magengene. Staki wendo swazi kwa wanafiki macho mengi. Baki kwenye kazi linda chako wako wezi. Mapenzi so pesa, pesa kinogesho tu. I say utani teso kini ambia mwisho kesho bu. Mvuto wako sexual, you clock professional. Kifupi umesmama kwenye point kama decimal.
Unju kafa kwele do for love makafeli. Achana na wazungu wapumbavu matafeli. Wanaotupigia juju wote kafu wamefeli. Umenishika suzumbuzi wa meramba reli. Unju kafa kwele do for love makafeli. Achana na wazungu wapumbavu matafeli. Wanaotupigia juju wote kafu wamefeli. Umenishika suzumbuzi wa meramba reli.
By inches, I wish God needed. I wish God needed. They make me miss by inches. They make me miss by inches. I wish God needed. I wish God needed. They make me miss by inches. I wish God needed. I wish God needed. I wish God needed. Hey, hey, hey. I wish God needed. I wish God needed. I wish God needed. Hey, hey, hey. I wish I need you, wish I need you, wish I need you, hey, hey, hey. I wish I need you, wish I need you, wish I need you, hey, hey, hey.
Yeah, yeah, yeah. You know what time it is. It's Dr. Unja. Back once more. We got my nigga Hunt on this.